Oh na 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 eh.
He's be all
Imu. Kwani umenipiga ndere, mbona sielewi mwenzako? Toka tumeachana napata tu mangaiko. Uliondoka na nyota ama ulinichota nyayo? Mbona mambo yako yananyoka eh? Kwangu unaishia kilio. Unapata mabwana wenye hela eh. Kwangu mavuvuzela wana boa boa, yani wana kera kera eh. Tukae chini kama tofauti tumalize. Nimeshindwa mimi, nisamehe tu yaishe.
Nimeshindwa mimi.